go. We are bad, we are spawn. Abantwana bangaki imali ye bolt. Bazodlala, babuzane, bakhokhane ukuzongibona. Odlane nangizongibona. DJ dlala le ngoma. Ngimjita ngazongibona. We are flex, we keep it tall. Bema kakhulu biza nomlodo. Asikwatile bathi bulldogs. Asangibadluma bathi bulldog. Bakhokhane ukuzongibona. We are bad, we are spawn. DJ dlala le ngoma. Ngimjita ngazongibona. We are flex, we keep it tall.
Lengo, the beat, the nice song, we are flex, we keep it on.